I'm me. Police.
Mr. Police. Mr. Police. Kwanza mina kujua we ni mtoto wa mama Shebani. Dada yako maua na mama ni muuza samaki mtani. Shebani umemwacha nyumbani, Shebani ana tabia gani? Shebani anakula majani, kwa nini Shebani humue kindani? Yeah, nafanya unijui leo, nachimba mabiti leo. Tulisoma maendeleo, vipi miogo ya mama deo? Chiza natia huruma, akikunja magoti ya noma. Akishika zombavu zinoma, wezi tembea unyayo na uma. Mr. Police?
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 What is it?
Chiza anakosa gani? Kwa nini unampiga mani? Kwani una dini gani? Punguza hasira mani. Moyoni unaumia, umefanya uamuzi hujafuata sheria. Tunamwangalia demu wako mwenyewe anamzimia, anampitishia. Akitoka gengeni getoni anaumia. Tushamsikia mara kibao kwa mchizi analia. Toka anatoka kikanga kimoja. Naleta vioja. Kirudi amechoka. Chiza natia huruma, akikunja magoti ya noma. Akishika zombavu zinoma, hawezi tembea unyayo na uma. Mr. Police?
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 Mr. Police?
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 Police? F-A-M-B-O. Yeah man, press on this one. Yeah, man, select the white on this one. Boom!
Well,